Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka Latvia ku yeesheen hogaamiyeyaasha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee loo soo gaabiyey JEF ayaa si degdeg ah u dalbaday kaalmo militari oo dheeraad ah. Ciidamada isku dhafka ah ee hogaamiso boqortooyada Britain ayaa waxaa dalalka xubnaha ka mid ah waddamada Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania iyo Holland iyo weliba Sweden iyo Norway. Sideed ka mid ah kooxda ayaa sidoo kale xubno ka ah isbahaysiga NATO, iyadoo Finland iyo Sweden aanay weli ka mid noqon isbahaysigaasi military. Warbixin ay V O A qortay ayaa waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gardarada Ruushku waa inay fashilantaa. Hawsheennu hadda waa dardargelinta. Hadda shir madaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad samaysaan wax kasta oo aad awooddaan sidii aad u dardargelin lahaydeen in cadowga la jibiyo, ayuu yidhi Zelenski. Gelinkii hore ee isniintii, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tagay magaalada Minsk, isaga oo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay deriska iyo xulufadaba yihiin ee Belarus, taasi oo Kiev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wadajir ah ay shaqadeedu socoto. Taliyaha ciidamada Ukraine Serhii Nayev ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu Putin la yeeshay dhiggiisa Belarus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhana Ukraine, iyo in ciidamada qalabka sida ee Belarus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah Ukraine, gaar ahaana weerar dhinaca dhulka ah, sida uu yidhi. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa ku celceliyey in uusan doonayn in ciidamadiisa uu u diro Ukraine kadib markii uu ciidamada Ruushka u ogolaaday in ay duulaan ka qaadaan dalkiisa bishii Februari. Putin ayaa shir jaraa'id ka sheegay in Ruushku aysan wax dan ah ugu jirin inuu dhul qaato, mana jirto wax faa'iido ah oo ay tani leedahay, ma ahan qabsasho ee waa mas'alad la xiriirta sixidda siyaasad, ayuu yidhi. Mar arrintan wax laga weydiiyey afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price, ayuu sheegay in hadalkaasi uu ka soo baxay hogaamiye doonaya waqti xaadirkan inuu si xoog ah ku qaato dal deriskiisa ah oo nabdoon. Price ayaa intaa ku daray in Washington ay sii wadeyso inay si dhow ula socoto haddii Belarus ay kaalmo dheeri ah siin doonto Putin, ayna jawaabta ku habboon ka bixinayso haddii ay sidaasi samayso. Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine. Wakaaladda wararka ee RIA Novosti ayaa soo xiganaysa afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwo aan sal lahayn oo duqonnimo ah. Ma jiro weliya ku sugnaa shirka ay isniintii yeesheen labada hogaamiye oo su'aal ku saabsan dagaalka weydiiyey Putin ama Lukashenko. Labada hogaamiye ayaa ku koobay jawaabahooda isku soo dhawaanshaha dhinacyada dhaqaale iyo difaac ee u dhexeeya labadan dal ee ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka, iyo xamaasadda finalkii koobka adduunka ee axaddii lagu soo gabagabeeyey dalka Qatar. Lukashenko, oo mar Putin ugu yeeray walaal ka weyn, ayaa Ruushka ku ammaanay sida saaxiib muhiim ah oo Belarus qiimo jaban ku siinaya saliidda iyo gaaska. Ruushku waa iswadi karaa la'aanteen, laakiinse ma socon karno Ruushka la'aantiis, ayuu yidhi. Tani ayaa ah safarkii ugu horreeyey ee uu Putin ku tago Minsk. Tan iyo ka hor intii aanu dilaacin cudurka safmarka ah ee COVID-19, aysanna muujado bannaanbaxyo dimuqraadiya doon ah gelgelin 2020-kii dalka Belarus, kuwaasi oo Lukashenko kala diray isaga oo taageero ka helaya Kremlinka. Booqashada ayaa ku soo beegantay saacada kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku ay duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala Kiev, iyadoo ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen in nidaamkooda difaaca gantaaluhu uu soo riday 30 drone. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacmay duqeymahan, iyadoo 9 gurin ay ku burbureen duqeymahan oo ahaa kuwii 3aad muddo 6 xisho ah. Duqeymaha ayaa u muuqday in lagu doonayo in lagu burburiyo xarumaha tamarta ee Ukraine, taasi oo sababaysa in korontadu ay go'do xilli heerka qabowgu uu eber ka hooseeyo. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in gantaalaha difaaca hawada ee Patriot ay u diraan Ukraine si ay gacan uga geystaan inay soo ridaan gantaalaha uu Ruushku soo gamayo, laakiin weli si rasmi ah arrintaasi looguma dhawaaqin. Raashiya ayaa cambaaraysay tallaabada uu Maraykanku qorsheynayo, waxaana ay ugu yeertay daandaansi sii xoojinaya ku luglaanshaha Maraykanka ee dagaalka.